Lafika lelo langa le weekend semthonjeni njabulo siyaphela namagenge waya waya ziyabanda nephuzu akekho nombuzo siphethe ingane zonke ziyajuxuza jive ashiya ingoma thabelungu uthatha bill umfuthu amabhiya ayabiza siphethe imali nesigubhu siyaqina sengiqala nokufika ukuthi nyada kodwa ingane iyangibiza sengicabanga ukushiya intombi emhlokodi lokhu iyangithinda ngafunga ngishawe izolo kanichala ukuthi lokhu iyangiblashisa hayilana ziyabuya kusemadisco le ntombi iyangifuna yilokhu iyangibuka intombi emhlokodi inkinga iyaphuza hayi mina ngiyayiphuza ngicimele if ngathi khona ezokusudeliver Fetuku mangifika uzozwa mahood Uxolo ntombi emhlophe mina ngisiphumele eBergville Ngijwayele ukwenza kimi imfeni ngagijima emini Ungumayo intombi kababa hawa ngiwahamba amadisco Futhi angiwaphatha amadipa nawe ungafakeka inzipho
Wangenza ntombi emhlophe Yeah Sasivakashe disco Yeah Wangenza ntombi emhlophe Yeah
Angisazazi indaba zami intombazane ngizwa isigubhu mina inkinga yami inkosazana ngile bhungu mina fuquzela ngentuthu ashaya isimanzi okufaka entweni mina ngiyakubona uthanda ukugwaya intombi emhlophe ngiyayisaba ikhensa mina akaze ngiyibona into nje intombi ejayiva hambe ngqundu yathula yangibheka yasithi when you such a zulu hayi mina ngilibhungu yomele ngiqale ngithi dudlu wena ukazi uye emhlangeni kodwa uyathanda ukuhamba ngqundu inkosi yami ngiyaqala intombi ekuthanda ungakayishiyi lafelihle kakhulu egoli ijayiva kuvele iphinde angihlale ngilibhinga vele kuthiwa ngikho entweni ngoba kuyona Bede yamwa ngiphi ikhekhe ngingakaliqini Mamela ntombi emhlophe angiyona insizi kuma Facebook o Instagram nakuma WhatsApp mina ngisiphilele isimandulo Ungangibheki ko Twitter ngikho entweni khule ngenduku Wena uzodwa wabantu uthola imali ngokuhamba ngqunu
Wangenza ntombi emhlophe Yeah Sasivakashe disco Yeah Wangenza ntombi emhlophe Yeah
Inkinga sengithintile intombi emhlophe isingikhethile Yangisusa ebantwini yangifaka endaweni ecashile Yadlana sizifihlile masidlana akekho sibonile Ngaqala ukuqhaqhazeka ngaphenduka inkukheni ethiwe Yashona phansi yahleka yabamba uzithi ngaqhela Ungasabi khululeka kuzoba mnandi lana ngiyakutshela Ungathuki ngiyaqhela cela uthule ngiyakutshela Ngezwa ngathi ngisemafini kwaduma isulu ngayithela Sengiqedile ngiyabonga ngicela inamba yathi for what Bengithi ngithole intombi kwenzakalani manje mamasi Hayi lana kusegoli ngeke ukuthola kwamahhala ngicela ungangibona Shelly's cancer, seven zinwe na patya.
Wangenza ntombi emhlophe. Yeah. Sasivakashe disco. Yeah. Wangenza ntombi emhlophe. Yeah. Sasivakashe disco. Yeah. Yachuchoma veke ntweni. Choma veke ntweni. Choma veke ntweni, ngiyakusaba ntombi emhlophe. Yachuchoma veke ntweni.